Ama soş. Ama soş mbi. Ama soş alawu. Asambunga nga. Unga chahe. Ai, inhliziyo. 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 Ai, inhliziyo. 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 Mama kubuhlungu inhliziyo. Mama kubuhlungu inhliziyo. Mama kubuhlungu inhliziyo. Mama kubuhlungu inhliziyo. Inhliziyo. Mami inhliziyo. Mama kubuhlungu inhliziyo. Mama kubuhlungu inhliziyo. Mama kubuhlungu inhliziyo. Inhliziyo.
Kwakumnandi sihleli sobabini. Kwakumnandi sihleli sithandana. Kwakumnandi sihleli phansi komthi. Kwakumnandi sihleli sobabini. Sajabula thina, sathandana thina sihleli sobabini. Sajabula thina, sathandaza thina, sajabula thina sihleli sobabini. Sihleli sobabini. Sajabula thina, sathandaza thina, sajabula thina sihleli sobabini.
Wakumnandi ngithi sihleli phansi komthi. 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 Wakumnandi ngithi sihleli sobabini. Wakumnandi ngithi sihleli sobabini. Wakumnandi ngithi sihleli sobabini. Wakumnandi ngithi sihleli sobabini. Zinto zashika manje phela uthanda. Thanda lusekho umuntu ofuna ukushiya. Thanda suhamba manje ushiyela. Hawu ushiyela, hawu ushiyela. Thanda sukushiya manje ushiyela. Manje shiya ngoku uthembe bani. Muntu ufuna ushiya manje sibone ngcono. Muntu ufuna ushiya manje sibone ngcono. Kamanja pelota, tanda luce como de funung shi, tanda su hamba manun shiela, aun shiela, aun shiela, tanda su kun shiya mun shiela, wali shiang wo utin tembe ba, mundu funung shiya manus boneng ho, mundu funung shiya manus boneng ho,
tanda samuchen ubu yepsu boganga kam, tanda anda kunika konke wena wan lasa, ufunu tanda luntani, ufunu tanda gantani. Kanda ubone ngiyazama silala sile like kuthandwa sami uthena ubuye ebusuku kangaka kuthandwa ndakunika konke wena wanlahla ufuna uthando lunjani ufuna ukuthandwa kanjani kanda ubone ngiyazama silala sile like ndivuke ekuseni ndiyopha ndakunika konke ndina kodwa wena wanla wahlekis ngabahla angiyasabutha yeke ngisathandana angiyasabutha yeke ngisathandana yeke 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 ngisathandana yeke 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 ngisathandana yeke 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 ngisathandana bengalo uthanda umuntu kanje mna ngabe ndifila kodwa kethu kusesa ithome zakho ziyakufrisa manje bheka liyaphila ithome zakho ziyakuhleka angiyalisabutha ngeke ngisathandana angiyas sabuta, gegen satanda, gegen satanda na.
Ai, kizio, 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 kizio. Ai, kizio, 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 kizio.